yande joni toni min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori janyalle modon e der ko ekibaruji di min kalna on hala rewbe ko to sappo e jerto sukabe rewbe no kay won ko hebi janginol sappo e tati war sappo e joyi lewru ngon e der mundu en ando fila ko darto ardangal kany e yesaku en nanan ko dum wonande nonni fawar joni hono breve ko tefete hitan war hitan do en nan der gallude nyemey hono ko wattudo hemre chapande hono tato e tato yaade e nayo kay won ko hebi do mundu no tawadu konna rawane chapande tato e jeddi yatta tato e jetto won ko hebi do hemre dum wonno nenene kay buitaade wadi san e do kebal hikka breve en nanan mawdo breve ji do en nan nyemey ko haade yewtare meɗen hannde pinno studio kalanguno dar to enna dakoro no wona ndungu jippori ngu jipporo no wodir yerno horejo sarusi kawjere fille ko darta autorité ji cuɓaɗi o wiide konna himɓe famane autorité ji ɗiena guure kewɗe du konna won ko awi timmini soki sumana amadou jangan tan habaruji ɗi ennan kori jeñalle mo gadenda ni habaruji ɗiɗen puɗɗinan ɗum goo fugginanɗa hawride batu ko no waɗa gouverneur en wamɓe e nder hono bangal to wiyete lak tchad wendu tchad ndu endan ka en wondi e hawride kanduɗo ene gallu ñeme ƴude hande sappo e jeego o faya sappo e jeena lewndu gonɗo nder muɗum ɗum du konna pinidu kañum won ko haalɗum keñan gam batte himɓe anda dow majjum hawride mabɓe nde du konna ɓe kaltana dow filla sembe muɗum dartana filla ndenagu jonde jam ele nokkuji ɗen enda no wawi heɓirede kañum e du konna nota ko tawe jawdi heɓe watte e majjum gam batte jonde jam e hakkille fukkingo warta e nokkuji ɗen endam nonni fawar jondu hono mbiyeteɗo Almulbashar Almanjidi laatiɗo kañum won ko halfina laamu safamɓe to wiyete fa hande du konna ni ina tes nder leydi département mo ayeru noni région mo Tillabéri kam won ko wara kandu konna keñande endan kiloji jeego e wuro makko ɗon won ko himɓe woɓɓe andaka keɓimo warimo kanko on du konna Almulbashar o enda o kalfina laamu safamɓe ɓen enda noon caggal honomo naati nokkumu laatiɗo kañum du konna warama ele ñalaɗo ƴaɓɓiɗi ɗen enda ɗum wonno lewru hono avril ƴaɓɓi ndu enda noga e muɗum e jeɗɗi ton enda ele nokkuje goɗɗe ɗen enda himɓe warɓe ɓen ɗon du konna on ɗon du konna yitaka kanko laaminoɗo enda mbiteɗo Richard Ag Aham Dag laatiɗo kañum du konna non wonno warira kanko ɗum wonno ko lonti ɗum nonni fande yerno mbirumi onni ko watta sukaɓe rewɓe sappo e jeetato ka en woni ko keeɓi janguina sappo e tati warde sappo e joyi lewru juin tati e nder muɗum gam batte Allah eɓe paama fa wooɗa e dow fi ko darto yesaku e horaku e darade e hoore muɗum ɗum du konɗan hono fedde nde rewɓe ɓiɓɓe leydi Niger kañum won ko sigili ɗum ndennene kay du konɗan ni ɓe gaɗi ɗum gam batte famtinde himɓe fa wooɗa Nafisa Hassan kañum woni koko habaruji fedde nde enda nani ko hanni bandimin mbiyeteɗo fande ni Nafisa Adamu ko landima dow fi janguinol ngol
hawrine amen nde hokkime laawol yiɓude rewɓe ɓiɓɓe leydi Niger laatiɓe rewɓe durwonoɓe himɓe muɓɓen no no balliraɓe nder rewɓe ɓe men gi'i ardiɓe campani rewɓe cinguɓe gollirɗe ko e muɓɓen rewɓe waɗoɓe silma hawrine amen nde no durwa wattude pottal caka rewɓe ɓe sukaɓe rewɓe leydi ɓe balliriɓe e duuɓi ɗiɗi dow laabi jandeji maɓɓe ɓe kollita ɓe no ɓe gaɗa ɓe keɓa to ɓe nangi burnan maɓɓe moƴƴa sukaɓe rewɓe ɓeedu neɗɗo maɓɓe fuu iko yiɗi e rewɓe mawɓe ɓe jeenewo men kaajano amma hanne ɓe sappo e go'o men keɓi
nonni fawari jondu konɗa ni hara filla ko dar tewtol breve ko hitande hikka ley sarusi kawjiɗo filla tewtogol enɗa haali no ɗum timmiri ɗo enan e nder région mo ñemey ɗum waddi ɓe mbi himɓe ujunaji capan tato e joyon e himɓe keme jeego e capanɗe joyi e jeego kañum woni ko fili sukaɓe filiɓe hikka noon ni nder maɓɓe du konɗan himɓe ujunaji jeetato e hemre e capanɗe jeɗɗo e jeenayo ka en tan woni ko yehi heɓoyi e breve on enda nder mum du konɗan ujune e kemtato e capan tato e goho fuu mbindanoma de wara laati e tewtewru ndi ɗum wonno ko wurti e nder région mo ñemey hoorejo majjum du konɗan mbiten Nare Salisu o haalani Habibou Garba noon fi o yaari e dow fillaka
kada region yamai do sukabe jangube tifi dereji do hemre fu woronje etato e ko deki kebi dereji mu rawani dimma mabbe odu de yewama do hemre fu be woronje e geddo e ko deki e bube dereji mu der jangirde gomnati tifu be ben hikka be ujunaji sappo e go'o e keme jo e ko deki der jangirde tawade do jonde ko e mu endu tifu be ben ujunaji sappo e geddo e keme dido e woronje e tatu jangobe der jangirde gomnati tifu be kebi ben be ujunaji dido e keme jeddo e la soitatu e sappo e jeddo der jangirde tawade der jonde ko em endu tefube kebi tereji mu e no ujunaji nayo e keme jeddo e sappo e jo de gonga mi milino ko de yere mabbe de wada hebube ben duuda burde ni rafi dartinaade jande mabbe duube bittidi di ka endu no tawe der ko saabi ko dimma hikka mabbe o duudai halfinaabe hawju jande region ondu no donno jewtino cukabe ittabe wombe no adite der jangirde gomnati ben ko watte de be kebake
du système.
Nani wantiri fawar jondu konda ni ano sinaseb ka wono syndicat jango janginobe ligotobe e gollobe ministère hawjine filo ko dart jandeji pamari kandu wadi joda ka alen gam batte batude hala mu yade hokkobe habaruji e kalanado filo ko darto janginobe ligotobe kemenayo e chapande jeddo e fawar jondu konda ni tato ittabe janginongol endan chagal be en don yahay wadegol etolgol ministère hawjine jandeji pamari wadi e lewru mars 2010 jeddu endam nundu kondan waddi ko faande ni mun kayla halidu o wi ben don wajibe ngarte golle le golleji mabbi endan sabu dun to wala hujja ciagal mun do ministere hawjine fille golla sarusi hokki jaati mabbe fu lambaji golle enquete non mun kayla halidu
une évaluation illégale
eto go wadiraka e gonga gandubi didi ni gada maggo de ƴewama no famate ko bani ko dum wadi de ƴere dubi didi dimma milado hebe he tewtewru dum dimma o hebaaka o yottaki duba dimmaaji dubi bittidi de der dubi didi di sigilaaji mo ina fondita tati cinga dulabi jande amma wala ko di nafiri gannanga yo faaji bolino gomnati wonno wada har ko darata jande de der leedi mede bandiraabe amin ittabe der janginol gan calake eto go ministere haligon torrake dubi didi amma handen dum hii nukuje mabbe minen tawabe der fedde sina sebde du min janan duro amin go yeso der tammude ko nyande gon gonga on wango
espoir 15 jours justice sera faite a ses camarades là
noni on gomnat leydi niger do ballaga unicef fedde leydi duniyal hawjina fille sukabe rewbe cingi no kureto lati sukabe heba jangude ma fuddunabe jande mun on ko heba yottinde keba jangito jande mu ekito golleji ton enan tanut nene neka ilu lewru hono mars 2010 jene o wonno ko nokurne mabbintana sukabe ende be kendu kondo be ngada golle mabbe no wodiri suleiman ibrahim kawon kawji nokurne nan ko halni bandi min zainabu amadu ilunto en tanut
c'est l'unicef qui a initié
le fait de unicef kan sigili mabbito nokurne de dum du tawa kena hokkude lawol sukabe be nata l'école e itabe l'école be dubi jenay warde dubi sappo e nayinom be nata l'école abada nata be l'école itabe l'école be ndo noda kaben ko kito jande dubi tati be jangi nirte ciagal mun non be jarete der college be ko kito jande mabbe mane be jare no kure to janginte e kintine golle don ko wallata be keba na tude golle be keba ko be ngadi tan wodi lekkoli be hewbe yoppude jande tawabe don wala fune ko bami wiide sarobe mabbe se hana be pama nafaka e mana lekkol on wattude sukabe mabbe be tokkito jande mabbe
de continuer leurs études
suudu sariya mawnu ndu maradi kandu ko na an fuddan golle har fila ko dal sariyaaji mawdi kandi sarede ko hitan hikka goobu mudun noni ko watto hono sariyaaji chapan tati won ko halte do mudi fuddu ko na balde noga e go won ko sare o watto sariyaaji du ko na fuddo fila dufol jiyan no endan nani ko faabar jondu ko ndani mbiete do ibo la seyni lati do kanyon horejo suudu sariya zendera halani mohammed mamam bandimi do fiyo
de ƴewama ni hikka worube himɓe ka en ɓurɗu ɗuɗi e sappo e jeegom nden sappo gom yanuɓe e rewɓe ɓe nder mu en tato ka en ka janana he cukalol dewoygom ko gaɗo duuɓi sappo e tati rafi narral tawangal caka duroɓe e remoɓe ka en ni ɓurɗu nude dimma hitanteɓe gam barol ɓe rafi ɗowtanade fina tawa he andude semtene kandu ni laati dalila ko waɗi ko himɓe gom no jana e rewɓe fa janowa e cukalol
dewoygom
ton endan hono birnin koni du kondani ase o wonno ko julde wada jamaare e julde gam batte nyaagaade heban ndiyan yotto na ndiyan toba ton en leedi endan dum wadi ko faande Moussa Hassan en gadi hono faawarjo yewtardo fi majjum fa pamen fa wodo
le jeddire wittine de nimbe wuro binnin konni laami be fina tawa hore be dina e ardibe hawzu kawri le julirde jumma gallure ne e elude ndiyam kettine amadu lima mujo julirde mawde o
abar abinde
dini himbe no tefa alla moddena dum en to himbe boddo gollo jayde ko himbe gare ela diandu no hida himbe sumu balde tati de himbe jiwi to elol diana goldu himbe moddena be galabe
malam hamisu e mahamadu rabiu worbe fotondirde e elol diam nani ko kali
abonde kamnan
elol diam waddi kando gese den no tawda yoro sanne to bodu wairi
wona kiwabo ro
alhamdulillah
yettore alla amma dum yottake to himbe ka jafunu dira abedu Allah du yafuno himbe hakkeji mu
ndungu gubarke kan wani melnow berde nimbe tawabe der konni e leede sahelfu
on fana Musa kanyon won ko hoja hore jo hono fedde durwo leedi men Niger de endan dum wadaina ase sapo e tati lewru ndu endan der gonde der mun do enan gallu nyemay o hojan fa wad dubi nay mo ardi fedde den dum sabi o haali o holli o wi o mo yitt tawe gollangal wattugal tawe ndendori durwo leedi Niger yiti darja mu arandejo
notre cheval de bataille
comme ndur wata e mun ni woni wadude hakkilo fukkingo jonde jam hawrude nimbe fu famini ndur wida kule gonde no gadde sadorma der duro hawtade e nimbe tawabe der filla duro ben fu balabi durwo din min dari titto dun en mi mojjinadi fonditi dedi heba fedde hawjine filla durwo de wada golle mun no wodire ana ko nata filla duro accori goldo mi yidam be juude mun tawa der filla duro ben fu darde no watta ko tawe dun accama
Comment nous allons empêcher ce combat tricky?
Ketine Sigilagi Studio Kalangu, Kadi Totawet under Junior, to Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No, welcome, Sanne, Miko Fetchidin.
Edo yotere men pindo en kali hala ndungu hitande hikka 2019 to enen d'accordo département on wonana e les régions mo maladi ndungu ngu fuddiri no wodiri ndan yaaro no wodiri yerno be jiiri be cikki dun buran ba ko wittino dun enda ciagal mundu konda ni hon autorideji hon ciubaadi enda dun konda remo men andani deedi don dun konda di nafa be sanne dun wonno ko fawar joni yewterde bandimin hon fa hande dun konda ni biyetedo hono Muktar Hamad Hawa Abdu Hawa Umar be jeyto enda d'accord be jewtidi e horejo kawjido fil ko darto hon autorideji di enda o halani be halaka hono ni
Ndungu ikagu futi lawi dina kurawani departement d'accord on. Nuhut arremope departement on fu na paamani fila awa tirdi chubani di. No al-Husseini Abdullahi Kawjit o fi awa tirdi chubani der departement d'accord on famineri.
Au niveau du département.
Kero l'komini sapwedi di fu awi. Sewana andre komini soli lontan wodi gurde awa. Ko watto gure keme jetati chapande jetle jwe kanyon komin gode le departement on fu. Keme jetati noagay e jegon fu awi.
Village on deja fini.
Sale ni ndungungu on chakitaki emudina no kuje gonder Niger
manno tenka nous sommes plutôt
ndungami sakitaki ya yerno dum wontirni andan sabu se jewama on fere dum na sapo jetati min awi law hikka sanne le babbadde lewru me min puddi awude gure kemidde chapande jedde jego fu awi le babbadde lewru me ndu enda te ndari le dubi chakitidi wana non dum wontorno en tawani jokkay wiede yeso jaati e hitande hikka de andan du ko dum fuddi warde joni tobo hokkere wada e banu ko goto har fille ko dar ko bonto awti gilli e ko nande mudum min matay bay goote wakare mo kalan o enda
o kensin de paras
seni o matani ko bonnata awa tirdi o don godi ko faddo to dum
pour d'éventuel attaque
seni Allah wadi min matani hon babatina ko be na goddo ko bonnato autorideji ni ono no wodi safariji ko heji gam batte hisunde autorideji endam
do endan der département mo d'accord remobe ben ibe andani do filla awa tirdi chubani din e nafaka mudum na
remobe ben endan hew mabbe fu andi autorité chubadi na faka mudum ko waddato sabu hitande fu gouvernement no wadlita remobe endan har autorité di endan waddate fa hewa nyebbe gauri e kany e mbayeri fa be ballitor har filla ko darto kejoral ngure on endan e latini be ko na nafaka mawdo sanne commune fu no wodi wombe no golle subi tagol autorité di endan nenne ne kaydu dum don wadi jaati hono wobbe latino be wala no yunaay sappo e jibamu abada fa naati no luuma ko fa wobbe naati no cioda hono kareji to nyimbete fa wobbe ko no cioodi hono jawdi hande mo kala mo enna min ngodi tonuji chapande jeetati autorideji ko gomnati waddi gam battere mo be enda hokke gouverneur region mo maradi ko no hokki lawol korko tawe autorideji enda yottobe kambe remobe be kebbe nawto rodum e der gesema be
semence au niveau des producteurs
ndew yewtande won ko habarum e fulful tili dum won alho seyni abdullahi horejo filla ko darta autodi cubato enan dakoro e do yewtare makko hawa usman bandimi kanye muhtar hamadu ko yana ton jahangal assalamu alaikum balanta jangwal